DJ Sariri.
In Africa, this is our style.
DJ Sariri. DJ Sariri.
Jote mina fanya mina chua. Maisha mna yoishi mina chua. Masore mbabaya mina chua. Makumu raisi mina chua.
Dance to the Lord on the weak when you're strong. Dance to the Lord on the poor when you're rich. Dance to the Lord, yeah. Dance to the Lord, yeah. Dance to the Lord on the weak when you're strong.
Can you enjoy the times? Enjoy the times? Enjoy the times? Whoa, 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 whoa. Enjoy the times. Can you enjoy the times?
DJ Sariri. DJ Sariri.
wanatana kimbilio, kimbilio.
Kimbilio, sina mwingine.
Ila wewe Bwana,
sina mwingine.
Ila wewe Yesu, wewe ndiye mwanzo na tena kimbilio, kimbilio, kimbilio.
Kwani kimbilio,
DJ Sarire.
Kwani kimbilio,
ni wewe Bwana.
Nikiwa kwenye shida,
ni wewe Bwana.
Nilipokuwa kwenye shida mingi, marafiki walinitoroka. Nikajaribu
hata kwa waganga,
lakini wote
hawakuweza.
Ndipo nikajua sina mwingine.
Tuimbe, tuimbe.
Sina mwingine,
ila wewe Bwana.
Sina mwingine,
ila wewe Yesu. Wewe ndiye mwanzo na tena kimbilio, kimbilio,
kimbilio. Sina mwingine,
ila wewe Bwana.
Sina mwingine,
ila wewe Yesu. Wewe ndiye mwanzo na tena kimbilio, kimbilio, kimbilio.
Nitakutukuza
kila dakika,
nitakuinua
saa zote,
nitakupa sifa
siku zote,
nitakuhimidi miaka yote. Nipo ninasema sina mwingine, sina, sina.
DJ Sarire. DJ Sarire. Sarire. DJ Sarire. DJ Sarire.
Me. neema zako.
Sarire Sarire.
Mimi nitabisha, nitaitisha, baraka koko kwani zinarudisha. Wewe umenilisha na umenivisha, umeninyesha na njia umeninyesha. Nitamtisha yule mbomu kausha, habari za koko nitazifikisha. Sitabadilisha, sitakukasirisha, njia zangu kwako nitazimarisha.
DJ Sarire.
Kama jesikia basi nipesi kio. Habali na leta kwenye tumbi yomio. Mashindo mepitia kila siku nikilio. Mamini Yesu kwani yeye tegemea ya. Nimefika, nimefika kwa viwete vipofu. Ziwi nyote, ziwe na hofu. Hii ni time yake Yesu kupisha. Katika maisha yako anataka umbishe. Katika maisha yako anataka umbishe.
Nimefika na wakilisha na tala kila
mtu.
Every time think of you, my dad, I feel nice. I have to say yes, you are the Lord, my God. For me, I believe you are the king. I mean, I don't know what to say. I'm speechless. I consider you in the whole of the world to be my father, to be my lover, to be everything I would ever need. Those who don't know you seem desperate. Enemies very happy, friends embarrassed. Everyone asking what happened to them. No one understands. Them want every sign. Some come to me with a sisters. Whoa, 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 what happened to them? Happened to them, yeah, 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 yeah.
Can we enjoy the times, enjoy the times, enjoy the times? Whoa, 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 enjoy the times.
Cause I'm a sinner, now I make it a rule to live for the Lord. Miss me now, boy, say, praise be your name. Praise be your name, anytime I get it, get to see your love. Better remember my promise to you to never leave your side. Stick with the God who died on that cross. Cause I'm a sinner, now I make it a rule to live for the Lord. Miss me now, boy, say, praise be your name. Hey, hey. And I feel so
DJ Sarire.
And I feel so proud, you being my love. Cause your love is better than wine. Life is so good with you around. I can feel the world is around. Love like a wall, I got this. Easy to begin, but right to end. Your name is I recall all your love. You're the one, admire the most. And I say not for me. You don't was a dog. Far up, seen the Lord on my side. He's my treasure, Taniki Kosa Pesa. Remember the time, it was for the Lord. Dance for the Lord and sang for the Lord. But these days, everything forever, so you better think twice and follow Jesus.
Can we enjoy the times, enjoy the times, enjoy the times? Whoa, 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 enjoy the times. Can we enjoy the times, enjoy every time? Nakati zara, nakati zashira, unanitemeza, ulemitari, unanitetea.
DJ Sarire.
Atani tekwe, atani sema katika vita vyangu, atani pigania. Yete medali, yeshutani na rafiki ambaye ni mfalme. Ni mutapo, anitika hakuna kama yeye, maisha ni mwangu. Ni mutapo, anitika hakuna.
DJ Sarire.
I'm
minajua. Masore mabaya minajua. Makumu raisi minajua. Chochote minafanya minajua. Maisha mnayoishi minajua. Masore mabaya minajua. Makumu raisi minajua. Yose yuko so high, ukiambita. Yose yuko so high. Yose yuko so high, ukiambita every time. Atafika on time, on time, on time. Mimi nae tutakuwa marafiki ya achana nao. Wasema seme, nimeokoka na nyuma sitarudia. Yose yuko juu, tumuweke juu sana. Stani yuko chini, tumuweke chini sana. Cause is a loser, is a loser. Kwa kista jiuza, nitampuuza. Chachote na chotaka kwa Yesu nitauliza. Shida zangu zote, nitamuhimiza. Kwani yeye tu ndiye anaweza. Chote minafanya minajua. Maisha mnayoishi minajua. Masuri mabaya minajua. Makumu raisi minajua. Chote minafanya minajua. Maisha mnayoishi minajua. Masuri mabaya minajua. Makumu raisi minajua.
Nakumiss na kupenda koko malo sita toka. Nakumiss na kumiss. Nakumiss na kupenda koko malo sita toka. Nakumiss na kumiss. Nakumiss. Nakumiss na kupenda koko malo sita toka. Ibilisi kimfuata milele utapotoka okoka. Ukimwita zaitika ata kuokoa kutoka kwenye taka. Na utamtaka kila dakika. Maisha ni moko ewe ukimualika. Here invitation you will have better shot. Nakupe salvation na wauwe na vision.
Chote minafanya minajua. Maisha mnayoishi minajua. Masuri mabaya minajua. Makumu raisi minajua. Chote minafanya minajua. Maisha mnayoishi minajua. Masuri mabaya minajua. Makumu raisi minajua.
Wahenga walisema
Nebali semayo.
Ufahaye kwa dhiki
niye rafiki yako.
Lakini we huoni
kama kuna mtu
anayeweza kukusaidia.
Wewe ni mbaya.
Wivu ni mbaya.
Wivu ni mbaya.
Wivu ni mbaya.
Umefatwa na shida nyingi. Maadui wamekuzingira. Mitego mingi wamekutegea. Amini Mungu watabadilisha. Ataandamiza mbele yako. Ule unywe wakitizama. Baraka zake zitakuandama siku zote za maisha yako.
Amini Mungu watabadilisha. Atabadilisha. Atabadilisha. Amini Mungu watabadilisha. Atabadilisha maisha yako. Amini Mungu watabadilisha.
Una uchungu mwilini mwako. Maradhi mengi yamekupata. Suluhisho umekosa. Mwamini Mungu watabadilisha. Atakuponya, atakulinda. Kwani yeye suluhisho tosha. Anakupenda, mtafute. Atakulinda maisha ni.
Mwamini Mungu watabadilisha. Atabadilisha. Atabadilisha. Mwamini Mungu watabadilisha. Atabadilisha maisha yako. Mwamini Mungu watabadilisha. Atabadilisha.
Oyo ina mahende, lo akenga ya Ezekieli, akume namo kana maidi mashoka utura moyo ese kenya kimwira we ndoyo ngimenya Jehova akirwariria maidi niguo magie na nyama bekiyaro ana miumu tondu wanja yaku Ngai
Just a re-rip.